zmusicafrica.com.
Mwana wa Afrika, Aiza,
yes I,
EA Entertainment, Schwanz, ngawa mfwe finish na fpena. Mwana wa Afrika, hey. From Lusaka to Ndola, the Kopala boys, nyimbo za mushi. Niva pasa chema saifa ya kadikadi, nekunipeza pa virimba ni patari. Apa ndi muhai weni kuruza munga kuruza, kepushe wiso inozi azakuza. Ati network yanga ili fast ni 4G. I am fire bring water and shakashime pa iswea. Portuguese futubola kumakelo ndine nani. Once we death ni punani. I deliver munga mother uja alina mimbo ngati music in school. Then ndine head teacher. You are flying am one call ndine kapumbeche. I travel all Zambia, sini peza posta, ni peza imba, chesi di pa maposta. Yeah. Ma song zanga ni mahiti, attitude monga mfiti, ndine mfumu ya mabiti. Let me speak you for fiti, ni vapa ya baba kemba, muchi nyanja, muchi vemba, kaidi nyimbo, ziba demba.
Kamba yo, isabu chache mabwemba. Kamba nyo, isabu chache mambama. Kamba yo, isabu chache mabwemba. Kamba nyo, isabu chache mambama. Kamba yo, isabu chache mabwemba. Kamba nyo, isabu chache mambama.
Kimbo.
Kamba yo, zaku chache makwemba. Aya ni mangwala mudala zini funa.
Kimbo ni mbila mubakulu baikumbwa. Music ni company ndine bwana mkubwa. Deva furisha mapazi, patheti waka wele. Nangu tuba pele ladda, batuku titiba kwele. Weather tiba pase mzenga man, tiba pishe. Sini wona muma talanta, ni wona chema duvi. Music ya waka anga, wakeshe kuma movie. Noti ma romansi, waka ekuri comedy. Hava ni masoja wa mkombo, ni varibe mpolo polo. Nifuna kuwapika, ni pase ni che recipe. Munga omale, nifuna wachite confess. Ine ndine party, bena ni maspas. Future yanga ili bright monga city California. Tawasani kamume nsubadi thiruo kumponya. I run 4 laps babu tuka centimeter. Emu na pita mdala vano novinga pita. Nyimbo za mushe na mabazi na ripiata. High speed monga chita. Phone chita, siva chita, viva chita, nivi chita. High speed wala mwinta monga gape chita lakita. Kuma shows vani ita, estonizer na muita. Kuma bazi ni mfumu. Kativa panga chongo, tizava sansa monga dumu. Wani tamba pama shows monga rambo fiumu. Ufuna kuni ni wona bwela pafupi zoom.
Kamba yo isabu chache makwemba. Kamba nyo isabu chache mambama. Kamba yo isabu chache makwemba. Kamba nyo isabu chache mambama. Kamba yo isabu chache makwemba. Kamba nyo isabu chache mambama. Kamba yo isabu chache makwemba. Aya ni mangwala mudala zinifuna.
Estonizer, Aiza, Fazira Kaira the Queen,
Shwanda ICU,
Wizzy
DJ Rexis, Twakumona Pathidimba,
Sachin the Official,
5, I see you.
Nawashala, Ifumu Shapa Mitengu, Mwana wa Afrika, Aiza.